one.
Aha, two, four.
Cause why I'm better but now four.
Mami, munandira kwira.
Yeah.
Kundi tumiza kubanja munandira kwira. Ngari muka sara chuma munandira kwira. Na ntima ukuwawa. Banjali, ndikulimva kuwawa. Mandira kwira, kundi tumiza kuwawa. Kalai, akundi fesa kuwawa. Ndikaona nzanga, ndikumango tawa. Poti, ndikumachita manyazi. Dalai, sianga saizi naza, ndikuza naizi. Na weso dalai we ulibe manyazi. Umufulira mwanai ulibe manyazi. Banjali, banjali, ndikulimva kuwawa. Banjali, banjali, likundipweteka na yo. Banjali, banjali, landipera sokolo. Banjali, banjali, sindi kulifuna. Kodi chikondi cha matelo, kodi banjalo wa matelo. Ndikufuna ndibwelele, ndikapitilize makuzilo. No, 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 no.
Unandikwa titsa ndili wachichepele. Kuma muna kasi ya kaye kuti ndibarize kere. Kuti ndika gela gela kuti nane zare mele. Jari yanga yanga kuti nane zare ndere. Temia mbota nutija tosa kala po. Mokati nakura, nika chote fumbi. Panu hete yanga siripo. Ha, ndina tenga ntenda, inabwira fumbi. Ufulu wanga ucha, maupondeleza. Ufulu mandipela, keri sindu faya. Fano ndiku malepela. Ndiku sheva naso, ndika vadweka sanu. Ndiku sheva naso.
Banjali, banjali, ndikulimva kuwawa. Banjali, banjali, likundipweteka na yo. Banjali, banjali, landipera sokolo. Banjali, banjali, sindi kulifuna. Kodi chikondi cha matelo, kodi banjalo wa matelo. Ndikufuna ndibwelele, ndikapitilize makuzilo. No, 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 no. Inde mulandilela mama. Sokolo banjali, banjali, sindi kulifuna. Kodi chikondi cha matelo, kodi banjalo wa matelo. Ndikufuna ndibwelele, ndikapitilize makuzilo. No.